kustrika na udlale imizwe yesami sisho kanje nangana namuzwe kahle yesakhe singafethu sikhala kanjani yesami sisho kanje sithasame siyodlala ingoma yesakhe singafethu sikhala kanjani
Ngalobola ngembizi yakha utshala behlambulele lapho yanenseleka linda ngkhodo mhlenga sicithile